naitwa So ndani ya KC Records.
KC Records.
Mizi Salimi J Drama.
J Drama on the beat.
Naitwa Mapendeje aka my sponsor. Ondo wajanja zaman aka Vibopa. Hawaishiwi so mapenzi so pesa. Wana majabu yao na waita mamposa. Wanafata ulicho nacho, hawangali sura wala taku. Masa wa zamani hawala baya. Mwisho wa siku maisha ni yako, kama unayeshoga mchunge wako. Masa wa zamani hawala baya.
Washi milele masponsa. Wajenge sanamu masponsa. Washi milele masponsa. Wajenge sanamu masponsa.
Kimogo tukasha tosheka, ye mambo shwari. Waze wa mnyama
ATM machine.
Awana habari. Kaulimbiu yao, wetaje nambari. Wanafatu licho nacho, wangali sura wala taku. Masa wa zamani hawana baya. Mwisho wa siku maisha ni yako, kama unayeshoga mchunge wako. Masa wa zamani hawana baya.